Rwanda, kelele za chura. Yeah man, unaona kazi yangu, kazi yangu natoka mbali, kazi ya kijeshi. Unaona ranka yangu, ranka yangu natoka mbali, ranki ya kijeshi. Unaona mawe yangu, mawe yangu natoka mbali, mawe ya kijeshi. Maendeleo kila mahali, elimu bure utu na bahati. Uganda inchi ya amani, watali wanapendelea Uganda. Raia kukana sikari ni mafanikio makubwa kabisa, dumisha demokrasia. Wananchi kuishi na wanajeshi ni mafanikio makubwa kabisa, endelea kuendesha Uganda. Unaona inchi yetu, inchi yetu unatoka mbali, ukilinganisha na zamani. Unaona uhuru wenchi, uhuru wenchi unatoka mbali, ukilinganisha na zamani. Uchumi wetu, uchumi wetu unatoka mbali, ukilinganisha na zamani. Our roads from north to the south, look from east to the west, from worst direct to the best. Good hospitals everywhere, good government schools everywhere, government programs, girls killing, catching fire now. We are good people anyway, refugees come from everywhere, to the ball of Africa. East Africa, Africa peaceful forever. UPDF, Uganda Police, Magereza, there we go. World Life, walimu shuleni, wabunge kwa bunge. Mheshimiwa Raisi, afande Muhozi, si chipi wetu. Africa, it's the